Hali laisi
Nilitoka Nilitoka Juliani leo
Nilitoka 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 Duniani leo Nilamuka asubuhi Kitu ni kwa kuna kufanya Sasa ni kuleo Duniani ngumu Nilamuka asubuhi Kitu ni kwa kuna kukula Sasa ni kuleo Duniani ngumu Oh 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 Marafiki zangu walisoma pamoja Wengine alienda Buno Kampala Nilitoka nyumbani yeah. Sasa Mungu Nilifanya nini? Nilifanya nini? Nilifanya nini? Oh 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 Nilifanya nini? Nilitoka 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 Duniani leo Nilitoka 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 Duniani leo Hali naisi Number one star boy I love you I love you Yeah 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 Wakati milekuwa nikasokoni Minitaka kitu ni pesha Kitu ni sana Nimechoka Milisika jembe Ntaka kulima Ntaka kulima Mvwani kwa kuna Yeah Taka kukula Pesa ni kwa kuna Kitu ni kwa ngumu Yeah Hata kama onitaka ni kitu Walisema Taka ni pesa Walifanya nini Mungu otaletia ni pariki ni wapi 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 Yeah Yeah This one goes everyone in the world. So send my people over Rua. Yeah. It's your boy. Hali Naizi. You're gonna forever.